Abalewi igice cya 12. Guhumana k'umugore wabyaye. Uwiteka abwira Mose ati: "Bwira Abisirayeli uti umugore nasama inda akabyara umuhungu azamara iminsi 7 ahumanye nk'uko ajya ahumana mu minsi y'umuhango w'abakobwa aba ariko ahumana. Ku munsi wa 8 uwo mwana akebwe. Nyina amara iminsi 33 ahumanuke igisanza cye ntagakore ku kintu cyera ntakajye mu buturo bwera iminsi yo guhumanuka kwe itararangira. Ariko nabyara umukobwa azamara iminsi 14 ahumanye nk'uko ajya ahumana mu minsi y'umuhango w'abakobwa kandi azamare iminsi 66 ahumanuka igisanza cye. Iminsi yo guhumanuka kwe irangiye naho ahumanukira umuhungu cyangwa umukobwa azaza n'umwana w'intama utaramara umwaka w'igitambo cyo koswa n'icyana cy'inuma cyangwa intungura imwe w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha abishyira umutambyi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro nawe abitambira imbere y'Uwiteka amuhongerere uwo mugore nibwo azahumanuka isoko y'igisanza cye. Iri ni ryo tegeko ry'umugore ubyara naho yabyaye umuhungu cyangwa umukobwa. Kandi niba ari umukene ntabashe kubona umwana w'intama azazana intungura ebyiri cyangwa ibyana by'inuma bibiri kimwe cy'igitambo cyo koswa ikindi cyo gutambirwa ibyaha umutambyi amuhongerere abahumanutse.